swag music
though. Olimba ni Camila Pavirimba.
Camila made it.
G-G-G.
Belly.
Proconso.
All the way.
Kwe uchokela.
So nice music.
Mama chivomeleza. Kuvala iyo fashion. Your number one fashion. Ukavala iwa ni matangwanika.
Iyo.
Wagei gei wa matangwanika.
Iyo.
Ukavala iwa ni matangwanika. Niya mele inalenga ni kukande koma.
The way you dress is so za kwani sana. Wow. Nene kamba zene kunama. The way you dress is so za kwani sana. Wow. Nene chivomele zeine. Nene yaga ni kukona. Nene koma banja
yaga.
Siza vome.
Sibanga chivomeleze zagwanisa kukonga bebe bamene bazafuna bebe nizavomela kuchinja bebe just for you oh na na na
ukavala iwa ni matangwanika
hapa manje zambo valila pa nyumba
ukavala iwa ni matangwanika
nizamene chinarenga unikonde
ukavala iwa ni matangwanika
sketi yo kwe na siriti vea bagi na malipti jini.
The way you dress is so the one is an hour. The way you dress is so the one is an hour.
Sibanga chifomele
Mweleka
mkazi Wamene ya mavala mamini Sketi yo kwila na siriti Bea baki na maripti chini
Swagi yobe kwena narite mwa Na wakweneka vina wala pumwa Pressure ilipa wantu wandi Especially bayama wandi Ubuafya ulifepa fya ntambi Gana kuvepa mamini shili sambi Hii fashioni kwesu tawapenda Ukuimona feba ya makufenta Weakness ya kuwika musefu Before wabonse tawadaimona
sinchu Siza bomeleza iyo fashioni ya gono
Tawadaimona sinchu
Siza bomeleza iyo fashioni ya gono Siza bomeleza iyo fashioni ya gono Siza bomeleza iyo fashioni ya gono
Oh yeah, Camila made it. Akamande za mubali na panyumba.
LGSwagmusic.com.